nishikeni, wanangu nishikeni, wanangu nishikeni, wanangu nishikeni. Mina yumba, mina yumba, yumba. Ya ni misha mwagika
Mina
Niko chosi topika Wata leta leta nkifika Niki yumba wekuja nishika Sijuhi pia gani Weka tumezani Kepa misanyani Yane leo nirani Moja moto moja baridi Nyama nyingi weka kibiti Zikisaya ni zikisiki Tumechanda nini magwiji Wapote gambi mina zama Mwajuma na mwona Rihanna Hakuna kubana na banana Wanangu nishikeni
Wanangu nishikeni Wanangu nishikeni Wanangu nishikeni Wanangu nishikeni Mina yumba
Yumba yumba yumba yumba
Mina yumba yumba
Yumba yumba yumba yumba
Yani te te te
Kama mtoto
Te te Zile che che che
Zato wa moto
Che che Nime tepeta tepeta Kicho tu chanesa, chanesa Mando wa mateka, mateka Tayari ni tabesa, tabesa Zile mupe muruke, mupe muruke, mupe muruke Tungi baka kukuche, baka kukuche, baka kukuche Wapote gambi minazama Mwajuma na mwona Rihanna Hakuna kubana na banana
Wanangu nishikeni
Wanangu nishikeni Wanangu nishikeni Wanangu nishikeni Wanangu nishikeni Mina yumba
Kidole changu, kinauma, kidole changu, yala kidole changu, kinauma.